Cobra Bunch. Move on to the Papi. Nick T.
Comidante.
Zedis.
Tunachafua.
Tunachafua. Tunachafua.
Street on the
track. Tunachafua.
Shake it that thing, Nico Fiti, shake it that thing, Nico Dance Flow, shake it that thing, Nico Top, shake it that thing, Nico Top, Akuna Dani Stop, Washile to Fala Nita, Washa Bila Stop, Hizi Vama Mina Pigas in the Flow, Atake Shotani Pata Dance Flow, Ma Fast Muki Kamta Washo, Muki Leta Kitu Nita Wapa Samo, Hizi Vama Mina Pigas in the Go, Toka Kenya, Adi Chicago, Nico Market, Nasiringi, Mufaso nani polo chinyo maji Wakileta ngori, nina leta wori Si wajua, niko shwari Hizi ngoma mu himba ziko nomo Kwa inda sui wana nitamono Lakini mimi nisha wapa onyo Onyo, onyo Shake that thing Shake that thing
Hivlu tunajita baba ye
Ipige kama sniper ni nyemelea tu Pale kwa mtaro Maboy wit wanapetaga kuhema Jerry Joki, maboy na karo Uwapiga yondo nda watembeze Kupisha start asio lazima tembe Mie wote nda wapiga nyembe Mie kile nginya pale kwa kengele Kimangoto ni wapeleke na rie Kwa hii game, miss you the best Wabezenga wote watani hurt Watani hurt Watani hurt
If you mess with my girl, go as FIFA. If you think you're the bad, as you're the worst. We are big team, big money. Girl say unbeatable, unbuggable. If you wanna join us, talk to us. Blah, 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 so it doesn't run. We are slow, but sure, celebrate killer. Yeah, slow, but sure, celebrate killer.